nisaidie wapakazi wa ganga. Mimi nishatia nanga. Hey, wanatachi ya wesio. Wenye waganga nyepesio. Sijiwazi mimwesio. Utenesio babyo.
Angela Madiba. Angela Madiba. The way you move up your bumba. Wine to the rhythm marimba. The way you shake up your lovers. The way you move up your lovers.
Kazi waganga.